my God, it's capillary again.
Yeah.
Jacob Beats.
Doji kwa tanyo bulechi kubange jize. Kwa gala lali, sivya bala pase. Leo uwa muganda, uwa apese. Kapila latalia vinye wangaba na maje. Kanoka vibe, sika maje. Jacob Beats, Saudi tideme yo. Ulida vibe. Yeah, ulida vibe. Mwana njagala vibe. Njagala vibe. Ulida vibe. Yeah, ulida vibe. Mwana njagala vibe. Njagala vibe. Ulida vibe, emeza nedevu. Sika temba wa Mr. Ibu. Soundi mba stage nka. Bia walibi mama jasomye. Sikuwe kwa sambule rosifunye. Timede wechiri tulienga tetufa. Masavu masavu inina maimoka. Weno vibe nze nonya uwaka. Pende pole pole paka kutaka. Yeah, paka kutaka. Owebine dena fuseja lenja. B, awoza chimu utachwa danger. C, boyfriend we stiru benda. D, tienda, evyo tivienda. Aski, exi purenda. Sina jemba nyipu lida vibe. Ulida vibe. Yeah, ulida vibe. Mwana njagala vibe. Njagala vibe. Ulida vibe. Yeah, ulida vibe. Mwana njagala vibe. Njagala vibe. Positive over negative vibe. Zona vibe, yeah. No obusa swipe. Omutesu wa gambi nanti vibe. Ulida vibe, sovolo jikwatako, yeah. Ni wankubate yote bajikwatako. Watabu lunji no muna kuwa kufa. Engeri joti divizanze sikwene ja. Kama mbaya ni mamua. Hakuna cha kusema weo ndio naongea. Hata wafanya kazi wanakulilia. Jina langu na lako kwa Biblia. Wewe piga ngoma mimi ni kuchese. Ulida vibe. Yeah, ulida vibe. Mwana njagala vibe. Njagala vibe. Ulida vibe. Yeah, ulida vibe. Mwana njagala vibe. Njagala vibe. Antikatifa wabi tuja. Vibe mtima kutuja. DJ tusabaka uja. Omu sakala tewe rija. Babili babili mwenye kwa squeeze. Beautiful girls never to freeze. I love my booty 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 girl. Weekend inonya ze vibe. Didi dembeira mu vibe. Christmas ibeira mu vibe. New Year's Day zona vibe. Women is danger gala vibe. Wemba mu vibe nze sivya ula. Positive ndaba choluga vile. Negative ndaba tusingwile. Obuzivu bona nivakunda. Ulida vibe. Yeah, ulida vibe. Mwana njagala vibe. Njagala vibe. Ulida vibe. Yeah, ulida vibe. Mwana njagala vibe. Gorabaf all.